no mama bo mai mi luna Luna jalo mama bo mai mi luna mi luna jalo mama bo mai mi luna mi luna jalo mama bo mai mi luna
angefuna ukumoshisikhathi ndlaleni imizwa yakho ngoba phela ngiyasinguwo olubambo lwami iwabonile amaphutha mngekenze qamba manga ibe inhliziyo yami khala ngempatho yakho ukuthi sivela phintombi hlala phansi ngikukhumbuze mina wena ubungihlekisa noma kuvela dali I was made for you ngicela ungashintshi dalina obuhle bakho noma yazisa elingangenzani belo ngibolele imilona njalo mama bo imilona imilona njalo mama bo imilona imilona njalo mama bo imilona
ngiyasinguwo olubambo lwami
iwabonile amaphutha mngekenze qamba manga ibe inhliziyo yami khala ngempatho yakho ukuthi sivela phintombi hlala phansi ngikukhumbuze mina wena ubungihlekisa noma kubeka dali I was made for you ngicela ungashintshi dalina obuhle bakho noma yazisa elingangenzani elungibulele